back again, man. I miss you. Mapenzo really really bila wesi wezi ukiwa mbali na me it says na nipo chochezi cause you are my only one furaha ya mboni wendo pekee nimekuhifadhi moyoni najua siku nyingi sasa zimepita bila wapako nyumbani mwanzako na taabika japo linipa uhakika kwamba lazima utarudi so I miss you kukusubiri haina budi nimekuzoea na paka sometimes najishuku na hisi umesepa jumla umeniacha mtupu hali nafanya mawazo mengi yananijia naumia na baki zako kuangalia na kumilia na sichoki kusubilia mana bila wewe sina mwingine kumzingatia I miss you siku silali sipati usingizi kwako menasa mana mapenzi yamenipa uchizi usiku silali ndoto mbaya kila mara wewe yote sababu mimi nakupenda sana wewe I miss you baby boy I miss you I miss you baby boy I miss you I miss you kukupenda siwazi kukutenda japo wazuri ni wengi la kwako nimesalenda na uaminifu ndo msingi wa kujenga lengo utakapo nithamini kwa thamani nami nitahakikisha kwa mwingine sitamani I miss you ndo maana simu nimekupigia kukwambia kwa huu wimbo naokuimbia kuwa wendo nuru yangu ambao nafanya niyo na njia na nakuombea mama rudi ukiwa salama uko nilipokwenda japo ulisema haukai sana I miss your smile na michezo ya kitandani na zile style za kufikisha naiwani mama Afrika wendo makia wa nguvu umeumbika unani fanya ni wazuzu and I don't wanna lose you furaha ya mboni mana wendo apeke nimekuhifadhi moyoni usiku silali ndoto mbaya kila mara wewe yote sababu mimi nakupenda sana wewe I miss you baby boy I miss you I miss you baby boy I miss you I miss you baby boy I miss you I miss you sijuti kukupenda siwazi kukutenda japo wazuri ni wengi la kwako nimesalenda uaminifu ndo msingi wa kujenga lengo utakapo nithamini kwa thamani kwa mwingine sitamani na kwa mwingine sitamani usiku silali ndoto mbaya kila mara yote sababu mimi I miss you. I miss you.